obubudamu abawerako mu nkambi bwe bakunganyizibwa ya Chakatu Refugee Settlement basazeewo okwetandikira ennimiro entonotono bafunemu ebibala ebiyinza okuyamba abaana baabwe okuwona endyambi n'okunywaluka ebibaleetedde abamu okufa. Chakatu Refugee Settlement esangibwa mu disitulikiti y'ekyegeegwa nga amaka ag'abanoonyi b'obubudamu bangi abayingira mu Uganda. Abamu ku banoonyi b'obubudamu bagamba nti baweereddwa amagezi bafunewo obufo mwe bayinza okwerimira ku nva endiirwa gamba nga doodo, emboga, sukuma wiiti, karoti, obutungulu nga bisobola okubayamba okuliisa abaana baabwe. Abanoonyi b'obubudamu bano basazeewo n'okweteekerawo obulundiro obutonotono mwe balundira embizzi, embuzi awamu n'enkoko okubayambako mu maka gaabwe. Uganda erimu abanoonyi b'obubudamu abawerera ddala akakadde kalamba mu 80,000.